jazali wa waliensa nambero wa mulekwa omanyine diranchi mangane daina ya dobu ziwera tumidebe nkwana omanyinze njagala nyaba kasi nebizibu byensanze nakwana koku yetunda acholunda kakokubere mberangali momuzimu embiri nezinsituka nasoka kukwana wabango nenzira kowetumba nakwana kone kusenga wabule yandoga nsabo nsonyi wolwobu swafu kwensa tempu kamide netonze katina wasama nyina zatera mwagala nyonyo webamusiya nenyiga nesimanya omukwano gwavaawa wabulawo nagenda nentumbuka nenkaaba nendabika nabuuka byawongo nambeera ndabye buli kaseera nenswala tusabire kube ŋŋanda nabuuka byawongo nambeera ndabye buli kaseera nenswala tusabire kube ŋŋanda bampita baba walomanye nakwana nnyo kuvayavula nayonka nze omanye nakulira wasenga ngekukyalo kamengo naye yali mukambuoli yalinanga ekisenge kyekyama mwabonerereza asobeza nakoza emisango wali engeera yankwata ne neiba nakyeyombekedde yali yenkana nnyabanzaala ekintu ekyo kyamunyiiza nnyo najjansibire mmanju wali eri wenkugambyeko mani awo ngaleese mwannyinaze ngaamukubye n'emiggo mbwamukutte n'eddenzi najja tukalira mu nnyumba nga tuyise n'embwa mututtemu era twende nnyo naye aba yakalugala oluggi n'enzira wali mwannyinaze kyaddako sikyogedde emyezi wayita omwenda gy'okukulawo mwannyinaze ng'olubuto bbangu ate nakyo ne kimunyiiza nnyo najja tugoba ewaka tufunde ebbali akaziko naye ate kyenkoze ebaka neiba ne babaabwe bampalana n'obutwambubuuse nnyo nampeera sambala ntwale z'abakazi naye tezimba mu nsawo nze wabula ndabye ebizibu nendabika nabuuka byawongo nampeera ndabye buli kaseera nenswala tusabire kube ŋŋanda nabuuka byawongo nampeera ndabye buli kaseera nenswala tusabire kube ŋŋanda mukyala wange yekyanze nyakutte ne muto waffe atuddako mulaavu nga tuli mukwano omanyi mbadde n'akatabu ka nelandoodi nkwana mukazi we ate ne maama wange omuto naye era asagala nkuba oba mpaseemu ye bwe n'amukwana tankube ekyango bya mmalwalira nti nga nkwana abasawo ekyanzi bya mumasomero nga nkwana abasomesa abaana n'ababatuma nakwana n'abasisita nababuuza nabuuka byawongo temunzirangamu buli sikaati na buli mukazi gwe ndabanjaamu ntambula ntyuka ensinga binuuko byaggwamu wabula eyandoga nsaba nsonyi bwe nswadde swadde nendabika nabuuka byawongo nampeera ndabye buli kaseera nenswala tusabire kube ŋŋanda nabuuka byawongo nampeera ndabye buli kaseera nenswala tusabire kube ŋŋanda nabuuka byawongo nampeera ndabye buli kaseera nenswala tusabire kube ŋŋanda